Oh no 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 no, ni mokize.
Yeah.
Di malai, kuna mengi ninapitia hai. Kushinda juani, uhomba homba mtani. Na mipado mtoto, napitia changa moto. Napambana nitimize ndoto. Nikusimulie mwenzako, naishi sina mama, majukumu ni ya baba.
God bless ma mdogo, umenilea tangu nikiwa mdogo.
Kaingia kwa muziki, kutafuta riziki, ila bado nazaridhika. Ila bado sijakata tamaa, ndugu jirani maneno visa, nishazoea.
Mdogo,
kaingia kwa muziki, kutafuta riziki, ila bado nazari.